He aha te kōwhiringa pōti Māori. Ko te kōwhiringa pōti Māori, he kōwhiringa mā te Māori kia whakatauri a te rārangi pōti e hiahi ana aia. Ko te rārangi whānui rānei, ko te rārangi Māori rānei. A whea koe ka āhei ki te kōwhiri rārangi pōti. Mehe mea he Māori koe. E rehita mātahi mai ki te pōti, māu anō e kōwhiri te rārangi pōti mōu. Ka āhei hoki koe ki te whakawhiti i tō kātū rārangi ahakoa te wā engari kaua. I roto i te toru marama i mua i tētehi pōtitanga whānui. I roto i te toru marama i mua i ngā pōtitanga arohe kātū i ia toru tau. I mua i tētehi pōtitanga pāerotanga ā pāremata, mehe mea nā tō whakawhitinga ka nekehia ai koe ki te rohe pōti i tū ai taua pōtitanga pāerotanga. He aha te pānga o tēnei kōwhiringa ki a koe. Ka whai wāhi tōwhiringa rārangi kōwhiri ki ngā kaitono rohe pōti i ngā pōtitanga pāremata āmotu me ngā pōtitanga arohe. Te pōti i ngā pōtitanga pāremata āmotu me ngā pōtitanga pāerotanga. Ki te kōwhiria e koe te rārangi Māori, ka pōti koe mō tētehi kaitono i te rohe pōti Māori i noho nā koe. Ki te kōwhiria e koe te rārangi whānui, ka pōti koe mō tētehi kaitono i te rohe pōti whānui i noho nā koe. Ka āhei ana koe ki te pōti mō te rārangi rōpū tō rangapū orite ahakoa te rārangi pōti kua kōwhiria e koe. Ka pātū pea te rārangi ka kōwhiria e koe ki te maha o ngā rohe pōti Māori me ngā rohe pōti whānui mō ngā pōtitanga pāremata. Ka tohu pea te maha o ngā Māori kua rēhita ki te rārangi Māori me nā ka piki, ka heke, ka noho ori te tonu rānei ngā rohe pōti Māori. Ka whai wāhi anō pea tō kōwhiringa i te wā e whakatau ana ngāri pā tuārai o ngā rohenga pōti. Ka arotaki ngia anō ngāri pā tuārai i mua i te pōtitanga pāremata āmotu 2026. Te pōti i ngā pōtitanga ārohe. Ka whai wāhi anō pea tō kōwhiringa i tāu i kōwhiri ai i ngā pōtitanga ārohe. I te kōwhiria e koe te rārangi pōti Māori ā he wāri Māori, rānei he maria pōti Māori kei tō kaunihira. Ka pōtihia e koe ngā kaitono kei te wāri Māori, rānei kei te maria pōti. Ki te kōwhiria e koe te rārangi whānui, ka pōtihia ngā kaitono kei te wāri whānui, rānei kei te maria pōti. He aha te rohe pōti. Kua whakarohengia a Aotearoa ki ngā takiwā pōti e ki ana he rohe pōti. I tō rēhitatanga ki te pōti, ka rēhita koe ki roto i te takiwā e noho nā koe. E rua ngā kātū rohe pōti i Aotearoa. Ko te rohe pōti whānui me te rohe pōti Māori. I te pōtitanga whānui, ka pōtihia he mema pāremata he māngai mō ngā tangata i aia rohe pōti. E uhia ana ngā wāhi katoa o Aotearoa i tētehi rohe pōti whānui me tētehi rohe pōti Māori. Ahakoa ka hore pia i te orite te rahi o ngā rohe pōti katoa, he āhua orite te tokomaha tāngata o ia rohe. He aha te wāri kaunihira ārohe rānei ko te maria pōti. Ko ngā wāri me ngā maria pōti, he takiwā pōti ā kaunihira. He pērā i ngā rohe pōti pāremata. Kei ngā kaunihira ā taone me ngā kaunihira ārohe he wāri ā, kei ngā kaunihira ā takiwā he maria pōti. He wāri Māori, he wāri whānui tō te nui o ngā kaunihira. Rānei ko ngā maria pōti. I ngā pōtitanga ārohe, ka pōtihia ngā kaikaunihira hei whakakanohi i ngā tangata o ia wāri, o ia maria pōti. Ahakoa ka hore pia i te orite te rahi o ngā rohe pōti katoa, he āhua orite te tokomaha o ngā tangata o ia rohe. I tēnei wā, e ono te kaumārima ngā rohe pōti whānui, ā e whitu ngā rohe pōti Māori. Ko te rārangi ka kōwhiria e koe, ka whakatau i te rohe pōti, ka pōtihia e koe. Hei tauira, mehe mea e noho ana koe ki roto rua, ā ka kōwhiria e koe i te rārangi Māori, ka pōti koe i roto i te rohe pōti o te waiariki. Ko te tangata māna te nui o ngā pōti i te rohe pōti Māori o te waiariki, ka riro māna te māngai o tō rohe. Ki te kōwhiria e koe te rārangi whānui, ka pōti koe i te rohe o roto rua. Ko te tangata māna te nui o ngā pōti i te rohe pōti o roto rua, ka riro māna te māngai o tō rohe. Me pēwhia te tuku i tō kōwhiringa. Mehe mea e pai ana ki a koe te rārangi i noho nā koe, ka hore he mahi atu anō. Mehe mea ka hiahia koe ki te whakawhiti i te rārangi i noho nā koe, ka taia e koe te whakawhiti i mua i te 13 o Hurae. Ka āhei koe ki te whakawhiti a Ipurangi ki vote.nz. Me mātua whakarite koe i tō Raihana Hautū Waka o Aotearoa, i tō Uruwhenua o Aotearoa, i tō Tuakiri Whaimana o Realme rānei. Ka āhei rānei koe ki te whakakī i tētehi pukarehita āpepa hei whakawhiti i te rārangi i noho nā koe. Waia utu kore atu ki 0800 36 76 56. Ki te tono kia tukuna atu tētahi pukarehita ki a koe. Mā te ipurangi koe e panoni ai. Ki te panoni i tō puka urua ipurangi nei, toro atu ki vote.nz. Me mātua whakarite i tō Raihana Waka o Aotearoa, tō Uruwhenua o Aotearoa rānei, ko tō Tuakiri Realme kua whakamanahia. Rehita muna. Mehe mea kei te noho koe i te rārangi muna, ka hore e āhei koe ki te whakawhiti i tō rehitatanga ki vote.nz. Me whakakī kē koe i tētehi puka rehita. Mehe mea ka hiahia koe ki te whakawhiti i te rārangi i noho nā koe, ka taia e koe te whakawhiti i mua i te 13 o Hurae. Rehita a Ipurangi, whakawhiti a Ipurangi rānei i tō rārangi. Ka āhei koe ki te rehita, ki te whakawhiti rānei i te rārangi i noho nā koe ki vote.nz. Ki tō Raihana o Aotearoa, ki tō Uruwhenua Aotearoa rānei, ki tō Tuakiri Whaimana o Realme rānei. Ka āhei rānei koe ki te whakakī i tētehi puka rehita āpepa, waia utu kore atu ki 0800 36 76 56. Ki te tono kia tukuna atu tētehi puka rehita ki a koe. He pārongo anō. Ki te hiahia koe ki ētahi atu whakamāramatanga e pāna ki te kōwhiringa pōti Māori, ki te rehitatanga rānei ki te pōti. Toro atu ki vote.nz. Waiahia ki 0800 36 76 56. He mana tō te kōwhiri.